ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde ta alal bare capantati lewru mars hitande 2016 jeena yamde soki dow studio tamani sekiraɓe heeɗiɓe oɗo wattu no mbalɗon. On kumpititta wiide ɗum won wattu joni o yimɓele meɗen ñonguitiɓe gomɓe ley leydi Burkina Faso nde hollitawede wakkati joni on tiɗallaji wayde ñamde fa hara ana e mabɓe toon. Ɗum won walde ndeɓnodirta ACR kañe PAM hollitiwide ko yaata uynaji capantati e goho ɓi adama kañe goni hono wakkati joni ɓe ɗiɗo tiɗallaji goni e muɗe. Soɓe ballaka ɗo e lebbi tati tan hollitawede ɓe mata ana ɓuuɓa. Yimɓele meɗen gomɓe to Burkina Faso toɓeɓe kollitiwide wakkati joni o yo ɗum gonga jaade saabi de leyleɓɓi ƴaɓɓiɗɗi fo ɓe mbi hono mballoɓe jaatan gondi e nattinde koyɗe. Mali kañe ɗum won leydi Faransi nde hollitawede wakkati joni o ciññini talki tati yoga e haalaji ɗi fo gara nayirade wattu joni o kabaru jande e ndiyam ceniɗa ngal musaɗɗaji koɓe anni wattude lehen ko ana yaafa e millioji capanɗe jeegom e tati euro. Yimɓele wottanaɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe gondi e wadde kawtal mabɓe faaɓe ƴeeyal hono ɓe kani sakkirade bonandaji gatteɗi fewde e rewɓe. Ngal ɗo kawtal wolitawede fuɗɗi keñe ɗo boma koɗo wattu joni ɓe ƴeeyal hono ɓe kani faabirade rewɓeleɓe bonandaji gatte e fewde e muɗum en ɓe. Sakkiraɓe ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wiɗ ɗum won yimɓele meɗen ñonguitiɓe gomɓe ley leydi Burkina Faso ndi wakkati joni o hollitawede ɓe jogui tiɗallaji no wayde ñamde fa hara toon. Ɓe kollitiwi ɗum walde ndeɓnodirta ACR kañe PAM wattu joni ɓe mbi ɗum yo ɗum gonga jaati saabi de ko yaata yimɓele meɗen ujunaji en ka capantato e goho hollitawede ɓe gonɓe ɗiɗo tiɗallaji goni e muɗumen. Nde ɗo walde ɓe kollitiɗeɓe kaja ko yaata millionji ɗiɗi fa e million fa e feccere million jaati. Ɗum wono kalisu mo ɓenodirta dollar américaine o fa ɓe keeɓa ɓe paabo ɓeɗo yimɓele fa keeɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Seku.
So mballa goɗɗi keɓaka no yawiri hakke ujunaji capantati e goho on ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe ana jaɓa wasude guura ley lebbi tati garoji ɗi. Hooreɓe pelle ACR PAM wakkati ngu kolliti wiide ɗum waɗa ɗum e wakkati nde ɓe ɓuri fuf hasindinde guura. Keƴaɗo PAM gonɗo leydi Burkina toon holliti wiide eɓe kaaja no yawiri millioji ɗiɗi e feccere kalisi dollar salla ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe ana keɓa malla guura hasindinande. Gilla hitande 2012 pelle PAM e ACR ana walla laamu leydi Burkina e kañe gollirɗe gollonoɓe kohe mum ɓe salla ɓen ana wawa daranade jonguitiɓe doguɓe iwde leydi Mali batte tiɗalaji muɗum. E ley hitande 2015 fedde PAM waɗi mballa guure ma kalisi fewde e ujunaji capanɗe tato e go on ɓiɓɓe Mali. Ka gilla fuɗɗoɗe hitande hikka nde rafi buuɗi haɗi fedde PAM nde wallirde kalisi ɓe ɓuyti ɗum sanne mballa guure mabɓe. Si torraji ka fuf ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe jeehi iwde bonandaji ndiyam iwole fa yottade talkaku cattuɗi. Hooreɓe fedde ACR kolliti wiide so mballa kedde adunaro ndu keɓaka tan tiɗallaji yimɓele ɓe ana jaɓa laatade sababu ɓe gaɗana koye mabɓe dabareji farintiniɗi hono natugol sukaɓe jokkalɓe ɓe ley pelle yimɓele sattinɓe dina ɓe.
Yimɓele meɗen gomɓe ɗum won ley dakiri ndeɓnodirta ñentawo to Burkina Faso toɓe kollitiwide yo ɗum gonga jaade saabi de ɗiɗo tiɗalaji ɓe puɗɗi yiide ɗum. Le majjum ɓe kollitiwi noon yimɓele gonduɓe wallutonɓe ɓe gondi e nannude koyɗe wakkati joni o ɓe kollitiwide du ɗum waɗi sababu so yimɓele woɓɓe an toon puɗɗi yoppude nokku o jaade. Keɗe kanko noddirteɗo Mouhamed Agu Mouhamedou El Mouktar o ko haali dow hen dofoccitago Mouhamadou Sama Seku.
Gilla fuɗɗode hitande 2016 kabaru jonguitiɓe dow leydi Burkina satti hantali batte almusaɗɗaji taƴoron kay hewɓe mabɓe daran ɗo yaaha. Iwde fuɗɗode hitande nde wartude joni hakke temeɗe tatankureji goni egguɓe faɓotoɓe ɓe kolliti wiide caɗele adunaru ndu woni sababu rafi mballa ɓiɓɓe Mali jonguitiɓe. Ɓe jettiraki waɗande koye mabɓe dabare. Caɗele mabɓe ɗe ɗum hawriti e wakkati nawɗo fa sanne yama ɓe keɓene dabare fadde nden.
Hollitinde wi ɗum won walde humininde haɓude ñawuji sida hollitawede ɓe mballi ley leydi meɗen ndi ko yaata milliardji temedere CFA wattu joni o. Ɗiɗo kabaruji ɗum won kanko laamiɗo golleji sida ley leydi meɗen ndi noddirta Michel Sidibe o hollitiwide yo ɗum gonga jaati. Wattu joni o yoga ɗiɗo kalisiji fu garan wattirede e cafaje fa yetto hon doctoroje kanima hirede ley nokku o yimɓele ɓe ñawu geeƴi sida yiya e muɗum en ɓe duno kani faabirede. Fande kanko Michel Sidibe o hollitiwide wala fu ko oɗo mballi goɗira so wona hollitinde wi ɗeɗo baale fa nde ɓe keddi holade Mali. Sakiraɓe ɗo mbaɗi nittiri miijoji moɗo e hallamen bemal ande ngal mi noddirta phase Facebook ngal. Hollitinde wiide ɗum won noon walde ndeɓnodirta CICR nde wiyama mobilaji mabɓe hakkunde gawo kañe e ɓurem to yimɓele bomɓe sumbuɓe e paali ɗiɗo mobilaji. Le majjum nde hollitawede wala fu moɓe karbi e yonki muɗum wala fu mobile ngel ɓe jaadi du. Ka kala neɗɗo fu moɓe tawi ley ɗiɗo mobilaji hollitawede ɓe teti ko jogui fu ɓe jaadi ley hen. Ɗum e tawede fu ko ɗiɗo bonandaji gondi e wadde ley saha leydi meɗen ndi ko walde CICR nde ɓe gaɗi noddago fewde ɗum won guɓe murtuɗe goɗɗi ley saha leydi meɗen ndi tinno kayba yimɓele mabɓe gomɓe tonɓe. Keɗe kanko noddirteɗe Valérie bawo annana ko halido hen do foccitango Muhammadu Sama Seku.
Yo
yimɓe la golloɓe pelle CICR e Croix Rouge noon ɓe jahannoɓe ɓuren waɗoyde golle mballa hono no ɗum wowiri ni gila duɓɓi kewɗi ka raafi ndenagu waddaniɓo ɗeɗo caɗele ɗum waɗi ley ɓadale wuuro Hama Kouranji. Miɗen gondi ƴewtide kabar muɗum golloɓe e mobilaji ɗi ka fuf anan deni ka kala kulle gonnoɓe ley mobilaji ɗi fuf naɓama ɗum torri mi fa yottino.
Ɓe kollitiwide talki tati ciññinama ɗum woni keña hakkunde malikane e leydi France ni gol ɗo sinnin gorohli tawede kalmu saɗɗaji koɓe anñi fa ɓe gatte ɗiɗo golleji ko an yaafa e millioji capanɗe jeegom e tati ɗum woni kalis moɓe noddirta euro o le majjum yogay ɗiɗo golleji fu garan nayirade bangal jande fa yettoyono ndiyam hani heɓirede nokku noddirteɗo kabala le majjum ɗo ɓe kollitiwde ɓe garan wallude ɗum woni walde ɓe noddirta soma zep humininde hono kabaru ndiyam le leydi meɗen ndi keɗe kanko ɗum woni ministre Ablaye Diop kuminiɗo hakkunde mali e leydi ele goɗɗo ko alido hen do foccitango Muhammadu Sama Seku.
Goto e talki tati komin sinnini ko yo projet fawiɗo dow kabaru yirwere e kabaru jande batte oɗo projet leydi France waɗi e ley wakkande amen milliard uji jeegom e feccere kalisi sefa fanda oɗo projet yo faabade golle heƴoji bangal jande e ekkintingol golleji ley laamu gaw golleji ɗi sartama dow duuɓi tati talkuru ɗiɗo ɓerdu sinninano ndu yo dow kabaru ndiyam ceniɗam ngallure Bamako nde golleji ɗi hedde kabala to woni eɗum anditire kabala phase 2 batte oɗo projet fedde mbal la yirwere leydi France waɗi ley wakkande leydi Mali sifa milliard uji capanɗe tati e nayyi e million ngaji capanɗe jeɗɗi e jeegom kalisi sefa
ɓe kollitiwide kawrital fuɗɗi keñen ɗo Bamako ɗo nokku noddirteɗo grand hôtel ley ngal ɗo kawrital wattu jonoɓe ƴewan ɗon heƴoji ɗi yimoi wondi heƴade ɗi fa ɓe ƴeyalla hono ɓe kani waɗirde yirwere les réseau Tumbuto o le majjunduɓe kollitiwide yoga e golleji mabɓe ɗi fu gara nayirade bangal ndemal wattu joni o fa yettoyade no paabirto ɗum wonono gelle ko yatanoga e gonɗi les réseau Tumbuto o le majjundu hollitawi ɗeɗo gelle fu ɓe garan fabiradude ɗum hono kabaru ndemal keɗe kanko noddirteɗo Boubacar Maygaw kanko non ɗum laamir ɗiɗo golleji to yimoi to ko halido hen do foccitango Muhammadu Sama Seku.
C'est un projet d'environ 3 millions.
Projet o ana wara milliard uji tati e capan tati e jetti million e ley ko ƴaɓɓi projet o darnanoma batte tiɗallaji sal leydi ndi hewti ɗum ɓamtama min gara ƴewtude immade muɗum saabi golleji sal leydi ndi fuɗɗiti sembe projet o fuf dow nokkuji wendu fagibin fawi goto e nafaji ɗi yo tottude wendu ndu sifaji mum nden ɗe ɓe jollo makko ana heƴano leydi Mali ndi e leyɗe hirnague afrique ɗe fuf projet o wallan ɗum kabaru no jam wendu ndu ɓillitoto saabi jaynide diɗɗi nokkuji mum kewɗi min gaɗan bawɗe amen kay sala yimɓele toon ɓe anan belto
population de la zone d' intervention.
Ɓe kollitiwi ɗum on député ngaɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi wakkati joni ɓe gondi e famminede fa ɓe ƴeyalla hono ɓe kani sakkirade bonandaji gatteɗi fewde wakkati fu e rewɓe ɗi le ngal ɗo kawtal wattu joni ɓe pamminta ley hen fa ɓe paama kamɓe duno ɗiɗo golleji kani teedirede caggal muɗum dow litawede ɓe jaltinan ley hen ɗatinoɓe kani fabirade rewɓele ɓe nde bonandaji ɗi gaɗa fewde e mabɓe fuu keɗe kanko noddirteɗo Boubacar Camara o kanko laami ɗum hono golleji kumminiɗi yirwere rewɓe kañi e sukaɓe e galleji ley leydi meɗen ndi ko haali dow hen to faccitago Muhammadu Sama Seku.
Cette rencontre porte
aussi imma e kawtal ngal yo kabaru VBG non sifa jande député en dow torraji fewde e rewɓe salla eɓe ɓeydene faamu fadde mabɓe yaltinde sériyaji dow majjum saabi ɓe mbawata yewtude dow hunde ko ɓe anda kawrital ngal wallanɓe famande ɗum ko heewi nden ɓe keɓan gollude sériyaji ɗi no haniri miɗen mbila kay caggal jande ɗe hewti sériyaji kerta waɗanaka ɗi ley leydi Mali ɓe kinnota ɗum no feewi
processus d'adoption d'une loi
fa hande yowade enka tan hono famminde rewɓele wakkati joni o ley laamu motti o kañe fa yettoyo ley ngallure sewade nde ɓe gondi e famminede kamɓe du bonandaji gatteɗi wakkati fu fewde rewɓe lanniɓe ɗiɗo golleji ɗum wono walde ministre ma nde kañe yimɓele jaltinoɓe sinimaji gomɓe toon ɓe wattu joni o hollitama wiyede du ley ngal ɗo kawrtel balɗiɗi wakkati joni oɓe pamminama toon ɓe kollama du hono sinima ngaji bonandaji gatteɗi wakkati fu fewde e rewɓe
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sakiraɓe ƴeweno ɗon ne les réseau ngaji ɗi wakkati joni o kabaruji ɗiɗi tan jogui ɗen toon ɗum noon littinde wiide ɗo direyɗo ɓe mbi cukalel gotel pammarel on wattu o rima du hollita wede inni ko faɗɗima ɗum won ndene noddirten aguille ma to direy to le majjum hollitama wede on guel ɗo cukalel ngel ɓantama wakkati joni o ka fa hande inni ko yiitaka yimɓe laamiɓe gomɓe toonɓe ɓe jeehiɓe ƴeewoyi to oɗo suka faɗɗa to wakkati joni o horgulan wondi e wadde ley hen fa inni ko yiite se yurute gardan fa ɗo kayɗo oɓe kollitiɗo oɗo kasara waɗi to ɗum suka jokkolle goto mo duɓi muɗum mbarata duuɓi capantati hollitawede kañum yiita ɗum o nokkudirteɗo jakke le leyi laamu kaayi o le majjum hollitawede oɗo suka jokkole caggal koɓe jeeyi soɓe gaɗi toon honju gongol gendarme ŋaaɓe kañe dogotoro ŋaaɓe fa yetto yimɓel sapeur pompier ɓe hollitama wiyede oɗo suka jokkole yonki makko ko harba jaati kar han le majjum ɓe kollitiwde oɗo golle duu horgol aɗa wondi e wadde ley hen sakiraɓe ɗo katte ñalawma hande o kabaruji meɗen ɗimin jooti on kala ɗo mboɗon tawede le mali fo emmal ngal muɗum hollitinde wiide nuhum jiire kañum wonno to ɓoggi jamɓe to sakkike moɗo Oumar Waygal kañum yettini on ɗo kabaruji ɗi.